Kwaza kukolula kodwa mamela Mcela ushiye konke ukhale zome Lesi sithombe siphazamisayo Yekela inhliziyo ikhale Yaza kukolula kodwa mamela Mcela ushiye konke ukhale zome Lesi sithombe siphazamisayo Ushushwa yini wena isithombe 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 ngitshushwa yini wena ke isithombe
ayidibethe ndlela washone lezi yalukhuni kodwa yinde ekukude nawe yakona ayidibethe ndlela washone lezi yalukhuni kodwa yinde ekukude nawe yakona ayidibethe ndlela washone lezi yalukhuni kodwa yinde ekukude nawe yakona ikinga ukuthi ngifuna umuzi akhe lo mama kodwa ngafuma nomdela